Umshumayeli 1 verse 1. Amazo umshumayeli indoda ka Davide inkosi yaseJerusalema. Verse 2. Izeleze. Usho umshumayeli, izeleze konke kuyize. Verse 3. Kuyizuzoni kumuntu ngawonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga na. Verse 4. Isizukulwane siyamuka, isizukulwane siyeza, kepha umhlaba umiphakade. Verse 5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Verse 6. Umoya uya ngaseningizimu, uzungeze uye ngasenyakatho, uzungazungeze njalo ekuhambeni kwawo, nasekuzungezeni kwawo umoya uyabuyela. Verse 7. Yonke imifula iyangena elwandle, kepha ulwandle alugcwali. Endaweni eya kuyo imifula ibuye iye khona njalo. Verse 8.
Zonke izinto ziyakhandleka, akakho ngakuphimisa, iso alisuthi ngokubona, nendlebe ayigcwali ngokuzwa.
Verse 9. Okwakwaba khona yikho kuyakuba khona, nokwakwenziwa yikho kuyakwenziwa, akukho okusha phansi kwelanga. Verse 10. Kukhona yini into okuthiwa ngayo, bheka yintsha le. Yayikhona nasemandulo, ayengaphambi kwethu. Verse 11. Akukho kukhunjulwa kwasebephelile, nabalandelayo abayakufika abayakukhunjulwa nabo phakathi kwabalandela bona. Verse 12. Mina Mshumayeli, ngangiyinkosi phezu kuka-Israyeli eJerusalema. Verse 13. Nganikela inhliziyo yami ukufuna nokuvivinya ngokuhlakanipha konke okwenziwa phansi kwezulu. Kungumshikashika omubi uNkulunkulu awunikile amadodana abantu ukuba awushikashike. Verse 14. Ngiyibonile yonke imisebenzi eyenziwayo phansi kwelanga, bheka konke kuyize nokufuna umoya. Verse 15. Okuyisigwegwe akunakuqondiswa, nokungekho akunakubalwa. Verse 16. Ngakhuluma mina nenhliziyo yami ngathi, bheka, ngenzile ukuhlakanipha kube likhulu, ngikwandisile kunabo bonke phambi kwami eJerusalema. Yebo, inhliziyo yami ibonile kakhulu ukuhlakanipha nokwazi. Verse 17. Nganikela inhliziyo yami ukwazi ukuhlakanipha nokwazi ubuhlanya nobuwula. Ngase ngibona ukuthi nalokho kwakungukufuna umoya. Verse 18. Ngokuba ekuhlakanipheni okuningi kukhona ukukhathazeka okuningi, owandisa ukwazi wandisa usizi.